feel me? I am.
Benevanyeke.
Exclusive from ZambianMelodies.com.
Panona chongo.
Nigga don't upset me for a bitch you black and blue. Wasekuka walamfia wakamba bad body me and you. Dava pontele ngwena matako yari mumeshi. Damn yo kamba ya vana tipo tano lelandeshi. Ineshiri ya masushi. Masushi ya hita shira wata wapya wabishi. Just a hippo fabishi. Teko mutima panshi tima jita panishi. Meno kushota chilozi kumveka monga Spanish. Sorry man dad.
Sorry kicha.
Walamfia kari. Bebe papa chifuno kuchita. The shit the pachi fuku shati bwa. Nazanda cut.
The pew the pew.
Cut him down.
Pew pew pew.
Nazanda cut.
The pew the pew.
Cut him down.
Pew pew pew.
Nazanda cut.
The pew the pew.
Cut him down.
Pew pew pew.
Nazanda cut.
Anona chongo. Nizivela full on scope yoli mumoto combat 3. Da boila boila nanguni thermometer singa kwani sokonga degree. Kuponta ni free no wonder was kidding mu mazivela ma compass G. Tebena tika twala tilipe mangwala elo you can never sondash me. My home is beat for fun I'm promising you see for war. Capable fifi new tatuja nako kuitobo. Wakifundula mbo faka sugar muzigolo. Kwatu muzambo pigana misongo mkwele mobu. Kebu no buju no bakopu. Tizmoni yuri boy kamu prison ina chimobu. Tukweba mungu, how soon for thee, samwe mungu. Sashet ya bogu, we da road before na chosa glock. Vela ma voices mumutu ya lati finish him. Kembo kumbuyo ya bondali na kamini chim. I'm coming after you, utabile kusim sim. Visa vi isa kankala horror film. Sani penya jeli kwa kenkidi undi wa kemiko. Pono na kembo ba na mayo bali mwafweniko. Ni mabwela wadi ya kuno za choka ko teribo. Shanta usofa gasimbala ndipa jeni tu. Ndava rwalila na fumia rwalila vasharila. Sinava jaila sima ochili baba China. Bulendo guaima tatula ila baka buaila. Kofu na teacher evesa spechapo naima.
Sorry man dad.
Sorry teacher.
Walamfia kari.